shiyo sizi Omaya ma Sifela Sipinde skale Omaya ma Konke loko wenkos Watalwa nguwe Omaya ma Sifela Sipinde skale Nisakula isifiso zami Oh mama no Oh mama yeah Isethembi sibophezelo esavanazo Lonke lokho wenkosi kwadalwa nguwe Bephelele bonke no malume Bephelele bonke nomkhulu nogogo Konke loko wenkosi wadalwa nguwe Nguyo phaya phinda thathe Washiyo uhlungu washiyo usizi Omaya ma Sifela Sipinde skale
sasekuphakameni umhlabula wondi bayehla nabasemphakameni ngiphethisha umlopondo ngizonikelela iminikelo yami mayingabi yize enkosi siphile emhlabeni olawulwa nguwe kenzeka sona singazi ngophonda abahlanu ngizocelela ukuphila kwami mangingaphalali maduzu ngibonga lonithi uba lokuphila nomsu wabathatha bakwethu ukukhanya nomfiphela kwalesiphefu kulawulwa wuwe enkosi ngalabo bonda abahlanu senginikelela umoya wami mhla uhlubuka enyameni ekugcineni kwakho konke uyongikhumbula nkosi bengicela ukuthola ikhaya uma ngifika kwelizayo wawudala kahle umhlaba konakala ekufikeni kokufa ekubeni kona kungafa inhliziyo yami ingagiza iqephuze mhla kuthiwa kuziliwe kwanokufa
sihlela siphinde sikhale